boy call me number one, Baeza.
It's the kids, baby.
Oh. Kwetu suna wejigambe unamkuna, huku walona meno anatafuna. Mwenye kisu kikali kala nyama leo, kidari kachwa na jimama leo. Kwetu kuna sherehe, oya leo sherehe, mpaka kesho tumeanza leo. Wasio toka wametoka leo, wameifuata sherehe, oya kwetu kuna sherehe. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa, ona yanavyo kutesa, siye kwetu ni shire, oya leo shire. We don't really mind that tukikesha, riwake teki nyesha, leo siku ya shire.